Yeah, sure. Okushu tu west kanjali. Amanya mapaza na manji. Part 4. Petupe de anjampe we beat. Abe kabanye yita mabadi. Ati ngfele kbo na maichi. Bezu uti ngpetin. Yeah, sure. Nakoge kinda kusuga loko balegan mavaga Batik se dadle nilana noma guizin juzo tag Ngoba nyantanda nzo nkwa isa balegan makala Nzo vele skali ningpeti pome ndekzo simbagala Ndekzo shikagala kwikwikwi guumtangala Pumindangala nina njengnizwe sentala Kwela botot ilana nyakoka sengu maspala Nyakchosa mangabu nyama popota mangabu mnyama Ende bafetu nsazo sogola mangabe nlana Nkodola nizwe kumakaza nkolozwa nizwe nkatala Nikchele mpetu sazo kokota gunga kiwangu zo kholulu Kungemdala uzoloyo uzohamba inyanga angina umono songangicela mongadelanga ungacela nje uzoshayisana ungacela ndodo uzobanjwa angina iphone kodwa ungangivela mfethu ngizoyibamba ungangitshela igama ngizolibhala ungangimela noma uzolala ngisho i-transgender la kimi ibambo ngezansi la kimi ikhala ngephathi la kimi igoqwa ngecansi mangikhiphe isimemo la kimi umboza ngeyikhali mzayo nubohloma ikhali ngisonise ngombulali ngoba nezinja ngisazizwa ngifuna amabhansi nginsizwa impela ngujantshi ngisitha kubona abangithandi ende mangifika nginokuqina insizwa nganaki inokuhlina insizwa ingaphaphi inokuminca insizwa ingachami kodwa zangichaza inokuginqa insizwa sometimes inokugcina iphusha upopayi nginokugcina ngibenza upopayi ngala mabhaza yimigqa afana ngakhama ungamila nje ungatshalwanga ungazila nje kungashonwanga ngoba nesitha la kumina sivamile ukujama nginonina ngishoda ngetime nginokhwica ngisho mebalwa ezinye intwana iyafika ngisho bedakwa iyaminya besiyahamba iyagiya makusha inamba ngidume ngegreeni ngeyona ngisho nemamba ngingakaze ngaligenqa ikhanda ngingakaze ngadela ikhaya ngabe nginamanga lo baby mama ngiyamthanda ngiyadebha makudlala iphanda ngiyayidela sekushisa kubanda impangampanga ziyathanda ukuceba komama ziyathanda ukucela komama ziyathanda ukuceba ngomama manje-ke mina ngimele lana nginantanga ngingqwele impela bafana ungqwele impela usomandla wathinto wami nginesikhwele mfana ngiyakulanda uma uyichwele ngizokuphuca igado neyinwele uzokhundwa impandla wathinta umama ngeke-ke mfana ungancwatshwa ngeke-ke mfana ungaqhathwa ngeke-ke mfana ungakhathwa lena-ke inkondlo yizwa-ke mfethu ngihaya yizwa-ke sengivula ikhwaya walamba uzodlisa uphaya ginqa nendlondlo viva-ke westu suhaya wina-ke masurisaya hlinza-ke besuyamaya ngoba amabhaza anamandla impela siyavoma nentwala vela yamlumo walala yiwo kamzuma phethezwa kwami nomdlandla mfana ngokucula ezithanda inamba ngokujula inoflow ayilingisa umfula mayisuka iwoka amagwala mfana ayasuka amanyala mfana ayabukwa amawala kanye nomkhuba mangiphethe idoke nginokuplaka noma ngikhuluma nginokulaya noma ngikhuluma nginokufana nenje ezoniluma before ngivala lalela mzala ngiyakudala inameva indlela iyahlaba ziyabhedha izinto kulo mhlaba noma bekubaka uyahlehla uyothatha amandla ziyanetha manje ziyakhala ongangimela kakeza ukuzalwa If unginamanga ndoringa phela bajida ngisibona isidingo sezitha ngiyasibona isilingo ngokusitha fana nocheru uyadina mangabe chitha uyashintsha mangabe mithi uyazinza mekugwala mjida awulamabhashi lawa jimila namandla nempeli lami likhanwentshini yikamabhashi namandla ngifunde kulandela amabhadi ngifuna iy'nhlanhla yiko mina ngayikhonzile nalezanusi zamanga ngeqa amagula ngiyagadla musaphawula ngiyayithatha sengiyayilawula wamanzi uthole ithawula nginqa neyiwula ziyakhala manje kuyashuba ziyataka mzala ngiyagubha zabake ejelezi ukudla waletha ibhifu ngiyayithatha sengiyohlawula uzophasha wafosta sulu uzophapha nje nokuphawula waletha istifu ngiyashaya bese ngijabula ngekhaya mese ngizamula ngiyolala kusasa ngiyabuya angiphume efe kasi lezinje edlana zodwa namali esibhena kanjena ekasi izinje edlana zodwa angiphume efe usibhale ekasi kabulawayo sezakhala zayithulisa ingane akekho ototoswayo